onye mmadụ Chukwu Nweze nọ n'egwu ogenye achakegonu aba ebulu megwu m wee chebe miyaka amiyaka dị na njaba njaba lokal gọọmenti n'Imo steeti mana onwere onye nchekwubelu jebe ọ bụ onye ga nchekwubelu bata obodo ọbụlụ chief Collins Everest obilo odogwu biafụmanya akụ na-enye ihe n'Igbo landị akụ na-enye ihe n'Amerika Agachukwu na-enye ụwa n'ọdịnala ugonye fenigo na-enye ụwa n'ọbụsalibọ akụ na-enye ihe n'izulu ezu na n'ogonye mmadụ Chukwu Ekene yo akụ na-enye ihe odogwu dogwu n'Amerika ugonye fenigo ọchakego ofenigo anyị ekenezianụ chief Collins Everest obiro akụ na-enye iho odogwu si amiaka njaba local government Imo steeti onye nwa na ibi n'Amerika kenelu mezi gbodozi ekwughi nwanyị ọma umezi ulu mma dị ya nwanyị ọma ọ dị ofu na mba nwanyị ọma n'izulu keme Lord, Mrs. Yufemi Achinyere Obiro Omezulu Madia Oya Dilunu Namano Ugome Fenigo Aga Chukudim Narua Ugo Buzo Achake Ibonye Kabuka Yabunua afụmanya imeji mepụ na onye ọma bịara n'obi ogbefi nna nyelu ugo na numeunadeze ọha ma dike wan na santiago kalifonia odogwu odogwu dike nye na chi ya dị na mma onye ọma onye ọma tochukwu na ekene yi nke ịlụla maka ogbefi nna nyelu ugo ọha ma dike anyị ekenezianụ imejimegbu ogbu efi nna nyelu ugo na numeunateze ọhama dike na santiago kalifonia dike nya na chi ya dị na mma na amụka bi numeunateze ọya abalị yo ugomefenigo agatukwu dị m narụ a ebulu megwu m wee chebe ahịa zumbise otu ulu ka m na-abatanụ ezi oyi m ụka nchekwube chebenụ odogwu eji mmanụ obodo ka m na-ekwunụ ọ bụ onye ka m na-ekwunụ prịnsịpa enyi Chukwu na-ene gị mọni meki meshin biafụmanya yọn bilonia dogwu bala afọ nwe cheta nna onye mmadụ Chukwu bịalụ n'obi ibi ga-eji m ọga akụ na ihe anyị ekenezianụ prince Ifeanyi Chukwu anele di anyị wan yọn bilonia Jesus was he? I
did
want to go. I have some
peace
of work. He must stay.
I did want to go.
Ogalanyan Elifia, one more Biamulin. Comping to look up in Ganyan. Eba kani wanu real estate. Ona luno, ne leuno. Mokala ya moka. Lego su kansi jebe zambia. Eba kani wanu.
Odo kweji mano.
Eba kumbosi.
Aji wanu.
Water factory.
Nukumamu.
Aqua Eva.
Odo kweji mano. Aji wanu.
Zambia. CEO of anyone. Anya sise nye weba nye Malawi. Malawi branch ebomwe real estate. CEO Eddie Investment. Okase akase. Kaije bomwe trading company. We both company importer and exporter. Company keji malodo. Eddie Investment. Oh, you work. Of which you want the name of?
If I need to,
then you move in the car.
Oh,
you have to do money, then you scholarship.
If I need to,
I'm a pull up for the million in your street lighting. On your local Sanoga, Munya, get your question. I'm a company, a company, Cali, Nigeria, South Africa, we don't need to Asia. Kinesi bodo si aku imwa nyoma. Osodi akata aku. Osodi ame. Lola. Vicky Eddie. Victoria mwa nyoma. Esi pomunye. Prince Ifani tuku Eddie. Oya dilunu na manu. Aya.
I got to put him
narrow.
Yanni
one or dog.
When
you want to put a cane,
I got to put him narrow.
Egu meje buza wa kakene wa
weta life.
Onye chichi. Egu meje buza wa kakene wa
weta life.
Onye chichi ya. Chief chijo kana jetu. Chief Chijo Kanaje too. Bless us, CJ. CJ Jakata. One with a leaf, one of those are one. Bless us, CJ Gabumania. Also, give you a JV Wedgie. Also, my certificate. CJ Foundation. I can only move when I can move when you see Mukan. No, Roma. With a leaf,
yes,
and see. With a leaf, one.
With a leaf, one.
And the rest of my ballet,
yes, and see.
Yala.
With a leaf,
one. Let's see. Yes,
and see.
Anyekereziano Chief Chijoke Anaje 2 Mwaweta Life 1 of Ozawa in Iyala local government. Adresu Mwabale Gomu.
Adresu Mwabale Gomu. Mwaweta Life Onye Chichi.
Blessed CJ Foundation.
Adresu Mwabale Gomu. Mwaweta Life
ebanenye nu mu bunyaka
adere su mu apale
go ndi melogo su mu keneyi oya de lebi mu ezigbo mu ogimelu mu na ndi egu mu nobu chukwu ya hu yo gbonu ozo kibie ozo chiefi wechi ozo yi wonu certificate yo Nesipo dosi akwe mwanyoma Nolo mwa otalife Tukubwe sije mwanyoma Oya dilumi na mwanyo Asimu kende sino broda Chifugo mwanyoma Mwane yi simu kende yi Sije simu kende yi Anaje tuchipo do Chifugo mwane Yiso bilinu Emeka Kolisa Agu collection Okacha mma na kwa nei na Lagos Sije simu kele unu Oya mwalu unu Haba
Akachu kodi mwaro
Owalu miwe wezi na lumo Maka muna made mwero kuo Anyo mato chuku no negu Ume fenigo nenu wa Kanje nu nebe neboka Ebe neboka nekudi noka notu Nandambara kanje zute mwamu no kobi Nebe neboka Unamago nye negu Onye kachuku bafula nungolobi Onyo mato chuku jualu nobi Enjoy ma Deputy Jesus Nuko wode ni wazo neke gona bene voka Uze yelu nidi ma My blessing na sautu dogu dogu Mwade leje kana baba o mwachuku kunaka Ugo yefe niko My blessing na sautu
Akachu kudi na lo
Mwamu no kobi Salifo machuku kunaka
machuku
kunaka blessi no do
blessi na south
uze yelu go
machuku kunaka
haba
blessi na south
onye konyeka chukua onye kachuku
uze yelu
No was no chuchunu. Deputy Jesus, my blessing na south. Ebe ne boka kusibia, noka notu.
Gina made mworoku.
Umoya sokweyo. My blessing.
Gina made mworoku.
Machuku kunaka.
Umoya sokweyo.
Jebe chuku sumejo Nebe naba chuku nedumo Evi ne mwara biliche na chude chiche o One noa Owoli miwe wistanu muna made ngerukwa Eku muje lumo mafo Nangachi papia imao Asubo na nudo mimili Umbele kena balo yemba Ugobe no jina balo jimba Oji bunu kwa sisi Manu ugobe zenu no Ugodi no vi mwanyu mwama kukindom Iyete koli ya kiko memesia Omba jebu nekene Yonyo matotu kunekene inebu Kele
Meshi papi na male
Keleke Ugodi no vi chuku Kele kwa o
Meshi papi na male
Kele kumao
Kukodi nobya
Uwalu miwe wesinalu mumu na made mweru kwao Umwe masobwe mo wema sabwema anyama tatuku nunu chuku nonegu yako 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 babandiche mwanya diafo wekwa doli mungwa ugome feniko naka chukudia ugome chakeko nopwa naka chukudia wakalanya tijodwa muno nye nazao anyeke nezianu Chief Oliver Chibika Yogo Mwachi meleze na suka Ezi mwasi Abedem Kingdom Webu taziano Onyo mato chuku keneli inegu omano Oya balio Anye keneziano Chief Oke aniwede Anu nilonyo sawan Of Akebugu Enugu State Ezi bom madu niso bilinu
Sindama Kanye kena kubiki na mpo Dogo dogu Iteko na Malaysia Akubiki wanye mwe wana yeso Akubiki
Kugo yefe nigo
Ate kego Obate kini salaudo
Kugo mefe nigo
Wana yeso Akubiki wanye mpo
Kugo mefe nigo
Chimelua
Anyama tochuku nonegu
Kukome
fenigo nenu wa
Akatukudia
Kajenu na maguse njama Amaguse neku bobodese Amaguse neku node nankanu Manakanu dinenu kwa Eze mwata na maguse o Akane nyelu mwobo nyakabi afumanya Mwende mwende mada muroya
Ize globa na maguze
Eze mwata
Eze mwata
Abata
Eze mwata na maguze
Ize globa na maguze
Eze mwata
Kere kere kere
Akane nyelo kwenye
Anyo mato chukune kene yo
Eze mwata
Kene nyo mato chukua
Eze mwata na maguze
Amaguze bubu deze
Eze mwata
Kere kere kene Nanu mumu na made muruku Unwe maso buemu Unwe maso buemu Itego nenuku Itego na kujana Wisi odoku Wisi na pijano Itego Itego wanu nangano Akachukudi na
mungu
Anyo mato chukune kene
Kukunye
fenigo Kele 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 kele
Itego wanu
nakano Kekele kekele kumo
Akachukudi na mungu
Anyo mato chukune
Itego wanu nakano
Itego itego
Kukunye fenigo
Kina made mwuruku Muna made mwuruku